Yes!
CK Music promos that
African Tanganyika
Duff Madara's new
T-Wiz
Indeed Bufa
Dagon Volusheni, Volusheni Bazi Volusheni
Today I'm gonna send a boy.
Pala uka katilo no kufoya kwacha Munduku mwambesha no tutulonga wacha Elinde mwoni ngini chombo kulukasa gai Bosa mfuleshe kalu sangu nimbo mbamu kwai Kapuka mata waka lendo lila Na kufya kusha lava lendo lila Gawali bomba pata nuku chula Fuleshe nipo sima yukwa lelila We mwona bako kola pretty winner niwe Fuile na tumina for something mayo Mukoti kumbile la ukurisha posi yema
Man.
Yeah. Sick episode.
CKMusicPromos.com.